kitongole kifunanizwa ku bigezo omugwanga ino amu ne minister afunanizwa ku byenjigiriza Mama Janet Kata Museveni olunaku olwaleero lwe bagenda okufulumya ebyava mu bigezo bya siniya y'omukaaga ebyatuula omwaka oguwedde. Okusinziira ku Daniel Dongolo yakulira ekitongole kino ekya UNEB agamba nti abayizi 16,000 mu bina mu babiri be batuula ebigezo byabwe nga ku bano 17,272 baana ba buwala 19,363 baana ba bulenzi nga ku bo abaana 43,328 bali masomero ga gavumenti 12,174 mu masomero ga bwannannyini ate 28 bo batulira mukomere luzira ngate abaana abalala 451 abaliko obulemu ku mibiri gyabwe nabo batuula ebigezo bino ebinaaba bisinzeewo ku nsonga eno tujja bikutuusaako nga ebinaaba bizze. Omubaka akiikirira ekitundu ekimu